ZagiMusicBlog.co.
Dr. Angel is storyteller.
Hey, yo, Q-Wap, them up for them, the tracks and beats.
Chillers. Panali, panali. Chilling, don't say. Washibuka, shami, we mutima wandi. Deso vira nalelo le tunta fye wino. Nakipata kutumashi wewe mona nebo tulande kopa nono. Shaku posele neshita twa lalanda mkwangu fyanya. Ule umfika nechimwela we mutima wandi ule tunta fye wino. Nene wine tatimbepe we mutima wandi nende bema fye wino. Hey. Ushena wishiba iti ukuba kukwesu kukweneno. Kumaka yove, kumaka yanjini, kumaka yamfumo tata. Nomba we mutima halionse, gana fuka mana timpepeko. Ufwa yanje lomba fye chuma, na fimbi fya bachala. Nomba ulalaba, ichume chabulo mwewa wishu wachafye. Iwebo ulalaba, we mutima, we mutima, we mutima. We mutima, we mutima, ah we mutima wanji ule tasha. We mutima, we mutima, ah we mutima wanji ule tasha. Bantu umweo eo ambela yawe, walivapo ukankala ukutile vya patalo. Nomba we mutima wandi fish of fire. Wewo we mutima wandi ule tasha yawe. Wewo we mutima wandi fish of fire. We mutima, we mutima, we mutima. Ngana santa mukolu chelo. Nsanga fia kasuba nakatula nakamwela kalepita. Mbali la pompu ikatafoni. Facebook, WhatsApp, that's what matters to me. Ngana ikate chipingo kushipula. Lelo pa social media, awe pena bulacha. We mutima wandi busha tishi da untoto shesha kofie. Ukunje busha au chukumona kasuba ni kumakaya kwa lesa. Nishibu kishubu shikunebo. Eyo na tuwele pwita bupe na taite kuchalichi. Nga tuwa titumone mufoni yani. Tamu shota dokta nangula bando. Chupalile kwa tinomba. Ubumi wandi ni kuchalo. Insansa chandi mufilimba. We mutima wandi wela e. Ntwala kuchebo chakwalesa. Kwa bensansa shamu ya. We mutima, we mutima, ah we mutima wandi ule tasha. We mutima, we mutima, ah we mutima wandi ule tasha. Bantu umweo eo ambela yawe. Walivapo ukankala uku chilekia pachalo. Nomba we mutima wandi fish of fire.
We mutima.
We mutima wandi ule tasha yawe. We mutima wandi fish of fire. We mutima, we mutima, we mutima.
Kunu moku nebona likwelofwa. Lelo le sakatula mfunya babulofwa. Atikuno mokune wesha kwete kwenganda. Nombale sakatula lelo wanchinda mika. Mukutila unde kenta shele sapanchito. Uwebo ukumbwa babosi kwa tinebo nalikwata tigiri. Mukutila unde kenta shele sapanganda. Uwebo ukumbwa manshoni. We mutima ule yivwela mo. Le fayo mwana lesa ampela mwame na la fayo mwana kashi chiri ampelo mwana kashi na la fungila bampundu na la bakule abanandi abashakwata po mwana Ninji shiva we mutima Mula isi mfile pendesela Nomba mfilo kutashalesa Nukulole la fiepa shita ya We mutima
We mutima, we mutima, we mutima.
It doesn't get much better than this.